若蒙冷干火作
你愿
若蒙冷干火
作你照不母
也干火Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, in minele, alleluia.
Yeroba, langa, chotobo,
Yeroba,
langa,
chotobo,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, in minele, alleluia.
Le moroke kadifila,
in minele, Hosanna,
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 Hosanna, Hosanna, in minele, alleluia.
Yei bonang uhutle,
alibine,
uhutle,
uhutle, yei
bonang uhutle,
memoroka kalifina,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in minele, alleluia.
Remoroka kadifila,
in minele, Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, in minele, alleluia.
Yeroba, langa, chotobo,
amen.
wa modimo re kopola matsidia o hle a faletse mo hole bo hle ba sile le fatile na ile metswale ya ha akwa ba muhele ka musa muso mwaha mo bata bina di haleluya le manyeloi ka bo sa pele sisilia ya halalela gore rapeng moya wa bona lwa ba tume di bohle ba faletseng e phumole ka khotso
ke mo roke ka di pila Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Alleluia.
Le moroke kalifira.
Lindinele, di Hosanna.
Hosanna,
Hosanna.
Hosanna, Hosanna, Hosanna.